official. Zempicha hasola, hasola. Choto change mwatu cha kusasurua. Lavisa, lavisa. Zempicha hasola, yes. Bibala bieno mwatu jena kulida. Zempicha hasola, hasola. Choto change mwatu cha kusasurua. Sasurua, sasurua. Zempicha hasola, yes. Bibala bieno mwatu jena kulida. Lavisa, lavisa. Bozole yangu gamba wagua. Bo madira nkugamba tofa. Eya biva kunkugamba watia. Exi wange nze ngamba walia. Mo haso life kwe olabi kumbana kulabisa. Kwe ya gariza na kwesa nyukira. Kubonga na banene na kulabisa.
Kulabisa baheta na kuzolea.
Zempicha hasola, hasola. Choto change mwatu cha kusasurua. Lavisa, lavisa. Zempicha hasola, yes. Bibala vieno mwatu jena kulira. Zempicha hasola, hasola. Choto change mwatu cha kusasurua. Sasurua, sasurua. Zempicha hasola, yes. Bibala vieno mwatu jena kulira. Lavisa, lavisa. Yes, Balote bali wa when I was coming. They are fighting hard to solve how I'm living. Big dream of microphone, that's how I'm rolling. Tule medako, that's why again we are succeeding. Ha, bonzo liye namba yonganje diri itinga ko. Botanjo gira ko, siku gira ko, gwembana kwe jia ko. Botanda ba kuseta sa umba gwenga. Kufode ko, nyigira wo next tika baka. Wodeni nene medako. Zempicha hasola, hasola. Choto change mwatu cha kusasurua. Lavisa, lavisa. Zempicha hasola, yes. Bibala vieno mwatu jena kulira. Zempicha hasola, hasola. Choto change mwatu cha kusasurua. Sasurua, sasurua. Zempicha hasola, yes. Bibala vieno mwatu jena kulira. Lavisa, lavisa. Yo, feno tuba tuiriba na KCC. Waka viva beriringa bajoga mzi UBC. Ha, ngaboba tatekono zi SC. Lavisi zono sogede kwoli anko chusi. Yo, tobonga koyo mwatu ataku saba namba. Salo obo sabe mkama kandoro mwaja kuyamba. Buja charumunga na wechibuga mwatu uchibamba. Ngori kutopu teni baheta bote baba gamba. Selector roll it, oli waka vichu nontikugamba. Oli wataja, oja mwaga mani na chigamba. Zijayo.